one be Zanda. Trumpets bro.
Trumpets warning once a morning.
Do like that. Ragamuji mami kwena kupa that. Vibe uku vibe we are better than them.
Wild wife fe tuli wakambo. Ebyena mchibola busy na dateno. Ate kudu wa munete wali vya kapeno. Fata chipepe chimenye so mugombo. Paka kuhuli na bubi ebyo kudeka miyanchi.
Kazi ni mchalo chakule, utazi na mulungi kakuyuse mpale.